Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawuyami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawuyami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze Ilondoloze.